Kumwetulira ndi mphaso yofunika kugawana. Kodi mumadani munthu wina kama kumwetulirani? Mwachidziwikire nanonso mumamwetulira ndipo mumasangalala. Kumwetulira nkopasirana motanza tukapena anthu amene siri kuwadziwa kati mwetulira, timamva bwino ndipo nafeso timawamwetulira. Mayi wina dzina lake Magdalena ananena kuti mamuna wanga George adakali moyo ankamwetulira mosangalatsa. Akamandiyang'ana akumwetulira ndinkamva bwino ndipo ndinkasangalala. Munthu akamamwetulira amasonyeza kuti wasangalala komanso kuti zinthu zikumuyendera bwino. Magazini ina ya akatswira za maganizo inanena kuti zikuoneka kuti kumwetulira nkwachibadwa. Magazini inanenanso kuti ngakhale mwana wabadwa kumene amatha kuzindikira mosavula ngati munthu akusangalala kapena ayi akangoona nkhope yake. Inanenanso kuti munthu akamamwetulira anthu ena amatha kuziwa mmene akumvera mu mtima mwake ndipo zimawathandiza kudziwa mmene angachitire zinthu ndi munthuyo. Akatswira pa University ya Harvard ku United States anasankha anthu okalamba pochita kafukufuku ofuna kudziwa mmene anthu amamvera akaona mmene nkhope za amene akuwasamalira zikuonekera. Ochita kafukufukuwo ananena kuti anthuwo akaona kuti amene akuwasamalira wakuoneka ansangala, achifundo komanso achikondi, ankamva bwino ndipo ankayamba kupezako bwino. Koma wasamalira wakamaoneka osasangalala, nawonso ankakhala okhumudwa ndipo matenda awo ankakula. Mukamamwetulira, nanunso zimakuyenderani bwino. Mike Sanzo, kafukufuku amasonyeza kuti munthu akamamwetulira amasiya kudzikayikira, amasangalala ndiponso amachepetsa nkhawa. Koma munthu akamangokhala ndiwiye, zinthu sizimuyendera bwino. Ndinkalimbikitsidwa ndikaona ena akumwetulira. Magdalena amene tamutchula kale uja anali wamboni za Yehova pa nthawi ya nkhondo yachiwiri ya padziko lonse. Iye limodzi ndi achibale ake ena anatumizidwa ku msasa wozuzirako anthu ku Germany chifukwa chokana kutsatira mfundo za chipani cha Nazi. Iye ananena kuti nthawi zina woyang'anira ndende sankatola kuti tizilankhulana ndi akayidi anzathu. Komabe sanakatha kutilesa kulankhulana pogwisa ntchito nkhope. Ndinkati ndikaona amayi komaso njemwe ali wanga akumwetulira zinkandilimbikitsa kwambiri ndipo ndinkaona kuti ndikwanisa kupirira zivute zitani. Koma mwina inuyo mumaona kuti simungakwanitse kumamwetulira nthawi zonse chifukwa cha mavuto amene mukukumana nawo. Ngati ndi choncho mwiyenera kukumbukira kuti timasangalala kapena kukhumudwa chifukwa cha zimene tikuganiza. Choncho ngakhale kuti zingaoneke ngati zovuta mungachite bwino kumaganizira zinthu zosangalatsa. Mawu a Musa akuti onani nkhani yakuti kodi mumachita phwando nthawi zonse mugalamukani ya November 2013. Mawu a Musi athera pamenepo. Pali anthu ambiri amene akwanisa kuchita zimenezi chifukwa chowerenga Baibulo komanso kupemphera kwa Mulungu. Ndipotu mʼBaibulo mawu akuti kusangalala komanso chimwemwe amapezeka maulendo ambiri mbiri. Choncho muziyesesa kumawerenga chapter chimodzi kapena awiri tsiku lilonse. Ngati mutayesesa kuchita zimenezi nanunso mukhoza kukhala ndi chizolowezi chomwetulira. Komanso musamadikire kuti ena ayambe kumwetulirani. Muziyamba ndinuyo. Muziona kuti kumwetulira ndi mphaso imene Mulungu anakupasani mchilenga choti muzisangalala komanso kuti muzithandiza anthu ena kukhala osangalala. Nkhaniyi yathera pamenepa.